abana abavubuka egali ngazi susse abana abavubuka abana b'obusiramu ebikolimo by'abantu n'obisobola obuyaye nga bususse okuba abantu engumi nga kususse gworoza bwe kibanga ku myaka 15 mutandise okukola ebikoosi ebifumita abantu obuso. You are only 14 years. Oroza maso cha wangale miyake 10. Ngo musajja guwafumise ekiso. Olokuba yagala omuntu alaka akasimu. Guwakubye lyanda lya minzani. Guwakubye jinja lya minzani. Olokuba yagala okutwala esimu. Abantu benga bamujjanjaba. Nga bagamba kale kale. Olozo no wangala 10 years in front. Amaziga g'abantu muna wangala 10 years in front. Abana abavubuka. Enensi nene naye enfunda efundiridde ababa kulembera mu bikolwa ebyo basobi yabafundirira bakatomusege babulaka ewaffe kubayita eriyo balwanga yabafundirira abange baanamu abavubuka abaana abeetaba mu bikolwa ebyekiyaaye amaziga g'abantu munaagasobola munaagasobola lwaki mukuba abantu lwaki mukuba abantu abavubuka nosanga akana myaka 16 nekakuba omusajja akazaala okuba waki omusajja omukulu omutwala kesimu lwaki mukuba abantu baana mmwe ate n'owulira nti n'olwo n'abapoliisi abakozesa ate abayaaye